lakana bara daminena Ameriki dugu belebeleba saba la Caroline du Sud, Caroline du Nord ani Virginie ka kenye ni fiye lakawula belebele sanjima na be wele nazarakana ko uraga ne uye toko kerenkerene ndala ko Florence na liye Ameriki korean fanfela gunka mwa milion kele ani tormo ya wolofula nyona ulude bina usigi robla ni Ameriki dugu belebele saba nukona nana ka kenye ni lakana yi Ameriki chakeda minjambe ni fiye lakawula nunu kasarama bau bara ula aleka fola Florence bena leni barka badeye kakenyami jate kerenkerenenye nobetake kilo mwa anisegi onyonyi ne finye baye kakunda lendo Ameriki tlebiya fanfela kan akaka nga se alamsa dona Ameriki sigiro koroyan fanfela nununka jate minena uye ni sani la haula ba finye juguba ni jate mne kakenaninye kabla duru kan mi nabe ni sani la haula ba fason ulu jate mne nabe wile nazarakana ko esel de Saphir Simpson finye mi nabe akoro uya ira kafoko obeta fo kilo keme fla ani mwa nyona la erkelen kononana Ameriki chakeda mimbe kasaraba ukumbeli barake ye ayira ka foko Florence bena ikundani barka baye Ameriki koryan fanfela bulu ufe kase fo Pennsylvania du fanfela la ame domina ekobi Ameriki finitiki unoya armeye olu ye wele black ka foko olu be la bena yasa kademe la se fema chakeda uma ko fole munu flenye ne sanji la hawla tabayi nkanga se uma ka nyeninke ula kase ka marayoro nunu la kana haklina jigina utu ani September kalo samba fla anitani ulumfla watila ni laha ula sanji banyona na utoko arve Irma ani Maria ulukera sababu ye kamuro bachama de bone unina anika dolari nafulo miliari kasabichama de cheni ndo Ameriki jamana kokodu ya fanfela ubulo ufe ani bunka jamana do nube wele kukaraibu ufanfe bulo ula.